y'ukuri kandi ni wowe kuri uri mana umenya byose ungerera hose nagera uri nzira y'ukuri kandi ni wowe kuri uri mana umenya byose ungerera hose nagera
uri nzira y'ukuri
Ijuru nisi bimuramye warambatuye warambatuye